Negativity ni diva pa komboni Mwatsilamo vapisi pa hodoni Ni mamwela zanga daily si ni bimba No seven za tse party we wagona Manzela uzingi diva mwanyanya Pe wapita titsite za mateka Nanga iwe uzaka teka liti Olomova ni Rwanda every week Sa jidwale, 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 jidwalile Jidwale, 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 batitukwa napo Tidwale, 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 tidwalile, tidwale, 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 batitupa napo Nosa gado linu kufuna magelo, valentines ya fika wazim ya phone Gelo nayo ilimo city hall, brr brr kuli Bobby Aliza Benz Ako toxic ritz with the heavy pants, ndiwe kembo pakati supa ndana uti Ati soli kubondi kuli malilo, truth Message ghetto walimbaso Tidwale, 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 tidwalile Tidwale, 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 batituka napo Tidwale, 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 tidwalile Tidwale, 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 batituka napo Mampi ya kula no singino Nisani na manze no itupo Nangai wewe ukamba ulinansito Siku ati sifonse pano paziko Ati akwa na tina vinasila Twalila ndile he, filapwa Vindako pa midja nonsoni Timuone ati ya mkwati Windi, tidwale, 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 tidwalile Tidwale, 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 batitukwa napo Tidwale, 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 tidwalile Tidwale, tidwale Shout out to you, man. Shout out to you, man. Muzambia now. Muzambia now. Muzambia now. Tidwale. 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 Yeah. Yeah. Hey. Tidwale. 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 Tidwale.